negevu libasanya ebigambo mpulira nfafa tisimalako nasibula okubuuka lwera najja kuyimba ekintu ekivuga eryato kayingiri kabasimolo kekaddusa bodeeri bwerizikira aligwa mu mazzi kati n'ekiyasa emmotoka batule yekuba serefu abadda mpita akasajja mpita ekisajja nakati ndese gw'abakyala abakola ssente abakyala bakoze ssente ate banyiridde abakyala bakoze ssente ezezibaka ezokkanula amaaso bano baagala ssente tebakyatumanyi baayiseewo nnyo tebakyali nnya bugaali kati n'emmotoka abavuga mpya nnyo abakyala bakoze ssente ezezibaka ezokkanula amaaso bano baagala ssente tebakyatumanyi baayiseewo nnyo tebakyali nnya bugaali kati n'emmotoka abavuga mpya nnyo so omukyalo omulekeeri waka ebikwata n'ekiyungu byo bya mukyala ng'omukyalo okuba ne ssente akuwa n'embooko abaalunonno beeganudde tebakyakwebwa obukadde asuza n'enkaaga n'akuwola ate ne weebaza omukyala kimaama weebalumbewudde omukyala anyuma wa ssente zino omwavu si kyamukwana obufumbo bwa pulaani tukoze tyo kuwa obulungi obufumbo obunyuma nnyo nnyo nga buli sayidi eyina ku ssente bano bangulira akapale si kyabayinza n'akantu akanaamutuuka akazibu kamanya abakyala bakoze ssente ezezibaka ezokkanula amaaso bano baagala ssente tebakyatumanyi baayiseewo nnyo tebakyali nnya bugaali kati n'emmotoka abavuga mpya nnyo abakyala bakoze ssente ezezibaka ezokkanula amaaso bano baagala ssente tebakyatumanyi baayiseewo nnyo tebakyali nnya bugaali kati n'emmotoka abavuga mpya nnyo okupakasa kw'abakyala kwalimu eŋŋumi obufumbo bwagwa bungi luli okusooka kyala akeera okupakasa abeera malaaya zendowooza z'abasajja ez'abalemyanga ky'omulala bw'afuna ssente oba t'omuyinze okwenda kw'omukyala oli aba malaaya ne kwolesa ewaka eyo bw'aba malaaya agaba ebiyungu ate omukazi apakasa ababbiza etabiirowooza omukazi atamanyi ssente aba mwangu nnyo gaba omukwano n'obusiiga enjala obuukira okwo bunkumi ttaano abakyala muukole bagondedde muze mwoneebuna obusajja bunnyina eggaali abakyala bakoze ssente ezezibaka ezokkanula amaaso bano baagala ssente tebakyatumanyi baayiseewo nnyo tebakyali nnya bugaali kati n'emmotoka abavuga mpya nnyo abakyala bakoze ssente ezezibaka ezokkanula amaaso bano baagala ssente tebakyatumanyi baayiseewo nnyo tebakyali nnya bugaali kati n'emmotoka abavuga mpya nnyo bano baakoze mmale bonna batunula mmale beeteeka mu mmale bakeera kuwenja mmale kyembe gyebali gyebasala ngoye emivumba gyaffe bakumbana emmere mukunyuka nnyuka n'enkoko ewaki sekka gyebali emmotoka bazambaza ssebo akuza by'otooyagale weekanga okutta mu mpale mu maduuka g'engoye omukazi akwambaza empale